finest. My daddy family. The best tumetoka ghetto madhare ndiyo hood mali si usettle najua tumechizi tumetoka mental tuko hard zaidi ya metal
this is my hood man madhare mama hood man madhare this is my hood man madhare mama hood man madhare
Ficha all stars madari ukipenda John class na wale yeah. Usijali we asha nare amo nizoliza noel sindo ordinary yeah. Tume top kwenye class ya mziki madaline chaki dida na willy kuna bash niza kamwa willy sisi ndo ma real star umetisho na yo. Nini yeah.
2930 welcome to madhare wakale weya we goto washanare we band em hii mita ya ordinary madhare saluda kijenerale
madhare ya Tunaro kaparete wa Caribbean Buda cheki sisi hao tumeingia Moto pass usije ukaribia Ni madhare
This is my hood man Madhare Ma hood man Madhare This is my hood man Madhare Ma hood man Madhare
Umoja ni nguvu na sisi ni nguvu East or West, oh Mr. Best Welcome to my hood, madhare ndiyo mta Imeleta ma superstar Nikona reason Sitalia
madhare na vumilia Natulia, tunapa, tunanga Soga setu ni bala Hii madhare tunaimani ya kufika uko mbele jama yep.
Hodi just come to madhare Muta inangana, muta inafa Muta ya wajanja, 254 Tunalit kwa vipazi madhare
This is yeah. My hood Madhare ma hood man Madhare This is my hood man Madhare ma hood man Madhare
J to the U to the T to the Z M to the A to the T to the H to the A to the R to the E We care for the sick Mental hosi Talent kibao Si ni wadosi Cozy, we hustle, we get Yes, we need a light One, jazz
Match is a gang, boy, crash, nigga Yeah, we're Rui number one Mcha number one Hini Kadaru Sini number one Tunatoka downtown Tunapati uptown Bow, RDCBD Au, naweza rantau
After hustle Jani nayo Mimi huyo Kwa hoteli Chapo Minji Wait a letter Fake dogo Siezi
This is my hood man Madhare ma hood man Madhare This is my hood man Madhare ma hood man Madhare
Indo ile mtauwa ingiza njeve Ukileto teju tunakutoa teke United talented Tuko sete Sikia vilo wana speed man Sika dede
Kama king, sisi ni wale wakare Tunarusha mistaru na tupa mitamu mbare Tupate pale pale madhare Awa hood 2, 9, 3, 0
This is my hood man Madhare ma hood man Madhare This is my hood man Madhare ma hood man Madhare